nishike mkono, baba nishike mkono, usiniache,
usiniache,
usiniache. Kitu gani baba kinitenge na we? Kitu gani Yesu
Yesu. Oh, Yesu.